naimba tena mapenzi. Chingo ndiswane.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, ya nini nifiche minaweka wasi? Penzi standard keji, keji, wasiri pande mapaparasi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi, kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi, isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoweo nifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai, namba nipenda di mwisho wa uhai. Harichuchi siku kinai, penzi tam shari verify. Kwa baba mwono,
baba na bless, good na bless,
paka tuzeke wote tunapendana.
Maisha nenda list, life iku list,
hila bando tuko sote tunapendana.
Yeah, baba na bless, good na bless,
paka tuzeke wote tunapendana.
Yeah, maisha nenda list, life iku list,
hila bando tuko sote tunapendana.
Oh lo 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 lo, oh na na na. Oh na, oh, oh, yeah. Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe na nununika. Baby kukukosa wewe majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya katharika, yeah. Kuna muda nilijulisha wahi, kila siku naumizwa mimi. Ama ndongo mama sikinya zai, leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai, naomba nipenda di mwisho hai. Harichuchi siku kinai, penzi tam shari verify. Kwa baba mwono,
baba na bless, good na bless,
paka tuzeke wote tunapendana.
Maisha nenda list, life iku list,
hila bando tuko sote tunapendana.
Baba na please, God na please,
tuzeke wote tunapendana.
Maisha naenda list, life iku list,
hila bando tuko sote tunapendana.
Baba na please,
life iku list, life iku list.
Jingle on this one, kore music go wire. Yeah.
Yo, what's up kids?
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.